Ssaabasajja Kabaka atongozza olusiisira lw'ebyobulamu olwa Tubeerebalamu, ebulemeezi n'obubaka eri bannabulemeezi okwongera okwekuuma n'okulwanyisa mukenenya. Abaami bakubiriziddwa okwettanira okwekebeza obulwadde obwa kkookolo w'akatungulu obususse, ate n'okugoberera okuwabula okw'abasawo wamu n'endwadde endala. Obubaka bwa nnyinimu busomeddwa n'alinnya Dina Kigga mu lusiisira lw'ebyobulamu olugenda mu maaso ku St Jude Primary School e Kasana, Luweero, n'ategeeza nti okuva kaweefube wa Tubeerebalamu lwe yatongozebwa waliwo ebibala ebirabika, bw'atyo ne yeebaza abasawo, bannaddiini ne bannamikago abeegasse Kabaka Foundation okulaba nti kaweefube ono atuukirizibwa bulungi.